Lotshani, lo khuluma ngoba uBedarfu ngesiyabuswa mina le iSession Madness 0472 Charity LP akube mvumo phezu komvumo.
jali asiye pambili uma siqhubekene madale asiye pambili awe kiziyo iya pambu kumangibona wena uvele kutangzule kiziyo iya pambu kumangibona wena uvele kutangzule
yalo magushana ilanga ngiyona galawe mina ngihamba ngzula ngifuna yena yedwa Utale wami ungithathile, mina wami ungidlisile. Ngithandiwe.
Umaluma qadile lobolo. Umakoti ufikile khaya. Ushwele mama shweleza. Elele mama umele.
Njalo makushona ilanga kuyonakala. Utale wami ungithathile, mina wami ungidlisile. Ngithandiwe.
Umaluma qadile lobolo. Umakoti ufikile khaya. Ushwele mama shweleza. Elele wena mama ubele.
Uma siqhube nema idali. Asiye pambili
Uma siqhubekene madale Asiye pambili Awe Kiziyo iya pambu kumangibona wena Kuvele kutangzule Kiziyo iya pambu kumangibona wena Kuvele kutangzule
Funa yena yedwa Utale wami ungithathile mina wami ungidlisile Ngithandiwe
Umaluma qadile lobolo Umakoti ufikile khaya Ushwele mama shweleza Elele wena mama ubele
Ah.
Yeah. Yeah. shine like a diamond. Killing more son of a diamond. A million SC. Bado deck in diamond. Chip allowed to juggle. Pull up and sound stubborn. Put them up with rip or let go. And we'll look at you.
explained.